sana shamba. Kote kona nalijua, naitwa Bush kwa majina. Jomba sezi fosi mifukoni kama sina. Mejifunza kuishona votaka wao. Maya zetu nzuru wa dunge kwa kwao. Kwanza squeeze ya watu pendi sana wana tuongea. Squeeze wanasema sindo tunawagongea. Kuna kitu neza fanya well nitishe. Kwanza I have the vision to complete the mission. Haya maisha ambayo tunaishi sela. Wala wezi fanya nijitupe msela. Suji bebe nipe changu sela minisepe. Mana haya maisha ambayo tunaishi msela. Wala wezi fanya nijitupe sela. Suji bebe nipe changu maniga nisepe.
Sema mwanangu njo na Bugatti. Yendo anafanya bamdogo ni sake laki. Nina majita maskano napenda party. Bebe kejana nadesha nataka pumpkin. Watoto anajipura. Tunaribu sura. Kumanisha nini? Tunasaka mula. Watoto anajipura. Tunaribu sura. Kumanisha nini? Tunasaka mula.
Mwanangu anapiga na uliza watu wapi na mwambia watu leo mbele yao tuko juu zaidi yao maana sisi kama wao wakifunga na milango tunapita nyuma yao. Long time tumepitia hard life ya kichizi sana tuna shine ukazani ni rizzi irizo rizzi na ndo maana najiamini msela tu ambavyo sauce letter zake yu anapotoka wazijua anapokwenda jaribu kunelewa ndo anakuta amechelewa ifeli mara kwanza naifanya tena na tena wasn't defined cause nina wana paka jela.
Haya maisha ambayo tunaishi sela. Wala wezi fanya nijitupe msela. Suji bebe nipe changu sela minisepe. Mana haya maisha ambayo tunaishi msela. Wala wezi fanya nijitupe sela. Suji bebe nipe changu maniga nisepe.